tena sitaki kupoteza muda. Heshima baki Baba na mboni yowe, kila siku nanipa kidogo, minataka kula mwogo. Baba hebo punguza uongo ni yowe. Joseph eti jire tono Soti vada pa jire mo.
Baby, like more, we've unanizidi sana, my love.